Sudah.
Habari mbaya zimenifikia, mandugu zangu wananikulia, kumbe sahani yangu ni sinia, na inaniuma sana. Yule mpenzi niliaminia, nikamweka mbele ya dunia. I must be tripping nikikurudia, umenitesa sana.
His family get together kwa bed. Your story tumekata. Maboy wengine blanda, wata kukulia mama na kuchekeshe sana. Madem 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 wa siku hizi, wana machali wengi. Nilichapa moja juzi, ika ingia ndani. Dive
Nairobi.